Brave Only Music.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Pali ineta lala. Alinte mwisha. Vane alimfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishi na lie. Kalumbanye, lumbanye. Ishi na lie. Takwaba chite mwiko kuno kunse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mweva bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, no. Takwakabe Bambi abanga ante mwanga imwe Kalumba Kalumbanye, lumbanye, ishi nalye. Temuiko, la tata bandi.